color picks. Brother Manny Dooley Sykes, Pancho Latin, the Hot Records, Live Untouchable, New Money, Ado Wakati Bari.
Unakakia sara sara tamchana ujara rafu nataka wazuri kama Rashida Wanjara mademu wazuri bongo watu nabeba vinara kama wendo meshindwa stop. Mane 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 it's all about a Benjamin Joe apato na nei siwe kama haujamin siku wa manane baka 6 in the morning baka wendo nasema. Mane 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 it's all about a Benjamin Joe apato na nei siwe kama wewe haujamin siku wa manane baka 6 in the morning baka wendo nasema stop. Waliolala wacha simuliwa, walokuwemo wacha cheza na kuimba sema. Anaibani watakubaliwa, ipati ni kwa mwenye akili za kuzaliwa. Waliolala wacha simuliwa, walokuwemo wacha cheza. Anaibani watakubaliwa, ipati ni kwa mwenye akili za kuzaliwa. One for the mané, two for the show, three beba hané, four dota blow. Duli number one, bonge la bisho, kutoka geleza ne, mitaya kaya kose. One for the mané, two for the show, three beba hané, four dota blow. Duli number one, bonge la bisho, kutoka geleza ne, mitaya kaya kose. Gonga, songa, abasi songa mele, adoka nipa pamba yani vitu vya mbele. Dada, shonjon, kitu cha pele pele, Live Untouchable, ngoma kama mbele. Gonga, songa, abasi songa mele, adoka nipa pamba yani vitu vya mbele. Dada, shonjon, kitu cha pele pele, Live Untouchable, ngoma kama mbele. Waliolala wacha simuliwa, walokuwemo wacha cheza na kuimba sema. Anaibani watakubaliwa, ipatini kwa mwenye akili za kuzaliwa. Waliolala wacha simuliwa, walokuwemo wacha cheza. Anaibani watakubaliwa, ipatini kwa mwenye akili za kuzaliwa.
Alafati kumechiwe Pancho Latin guitar.
Cheza na kuimba sema. Anaibani watakubaliwa, ipatini kwa mwenye akili za kuzaliwa. Waliolala wacha simuliwa, walokuwemo wacha cheza. Anaibani watakubaliwa, ipatini kwa mwenye akili za kuzaliwa.
Sanga kongele manalumango marumbo mbaka Masaki. Zungwe, gagaja kamia kongiri.
Waliolala wacha simuliwa, walokuwemo wacha cheza. Nebani watakubaliwa, ipatini kwa wenye akili za kuzaliwa.